isithombe samashumi elinanye. U-Abraham nesebenzi sakhe. Genesis isahluko samashumi abilinane esifiswe levesi yokuqala sigcine isahluko samashumi abilinanhlanu evesini yamashumi abilinesithupha. Ngesikhathi u-Abrahami esekhulile kakhulu wabiza isisebenzi sakhe wathi, "Ngithembiseni ukuthi nizophindela ezweni lami nahlini zami niyothela indodana yami umakoti." U-Abrahama wayengafuni ukuthi u-Isaka ashiye izwe uNkulunkulu ayemthembise lona noma athathe unkosikazi eKhanani. Isebenzi samlalela u-Abrahama sahamba sayezweni lakhe eNahori. Lapho wacela uNkulunkulu ukuthi amgade ukuze athole inkosikazi ka-Isaka. Intombazane enhle igama layo linguRebecca yaqhamuka edolobheni ukuzokha amanzi emthonjeni. Yayijabule ukuzokhelela isisebenzi sika-Abraham kanye namakameli akhe ayishumi. Isisebenzi sazi ukuthi uNkulunkulu usiholele kulo muntu wesifazane futhi sabona ukuthi uye lo akade emfuna. Wathola ukuthi kwabe kuyindodakazi yomfowabo ka-Abraham. Isisebenzi samdumisa uNkulunkulu ngokuphendula umthandazo waso nokuthi simholele ezihlotsheni zomphathi waso u-Abraham. URebecca waba unkosikazi ka-Isaka. U-Abraham wafa eseneminyaka eyikhulu namashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala. Impilo yakhe yonke wayethembele kuNkulunkulu ukugcina izithembiso zakhe. UNkulunkulu wamamukela wambusisa. UNkulunkulu usababusisa bonke labo abamthemba njengo-Abraham.